Haya, dakika ni tano pale msikilizaji zinakatika baada ya saa moja. Saa zetu za Afrika Mashariki enda karibu tena pa ndani ya Msenango FM, Msenango Breakfast. Tuko kwenye mada pembuzi kama ulivyosikia hapo na kama kawaida leo ni siku ya Jumanne. Na kama kawaida Jumanne basi tunazamia sana swala la afya ili kuona kwamba jamii yetu inakuwa na afya na afya kama tunavyosema ni mtaji wa maisha. Kabisa. Basi afya ikiwa bora maisha pia yanaboreka pale. Kwa hiyo karibu sana tuandamane hadi mida ya saa 2 pale utapata mengi na tunazungumza kuhusiana na neurodevelopmental disorders. Sawa. Yupo mgeni wetu hapa kwa anajitambulisha alafu tuzidi kusonga mbele. Zungumza nasi kupitia 23151 ikiwa utakuwa na swali ama maoni yote kuhusiana na hili ambalo tulikuwa tunalizungumzia na vile vile tutakupatia fursa kuweza kupiga simu moja kwa moja lakini kupitia mtandao wa Facebook page ya Msenango FM pia tuko live pale unaweza kudondosha ujumbe wako. Mimi ni Temeza.
Na mimi naitwa Oscar Nyoha na karibu sana katika studio zetu mgeni wetu Martha Kombe, sio? Karibu sana uweze kujitambulisha rasmi. Unaweza kumuelezea msikilizaji tu pia umeamkaje alafu pia unaweza kumwambia how was your night bana. Karibu sana, unaweza karibia mic hapo.
Habari ya asubuhi. Jina naitwa Martha Kombe. Mimi ni clinical officer.
Okay.
Upande wa Kemri tunakaa katika clinic tunaita neurology.
Okay.
Clinic ambao tuna deal sana na masuala ya matatizo ambayo yana affect sana ubongo na nervous system ambayo tunaita neva. Okay. Usiku wangu umekuwa mzuri.
Umekuwa fiti. Kilifi kwa nyesha ama jua kama huko?
Mvua kiasi.
Yes, afadhali basi huko sasa utaiva sasa hivi joto huko Mombasani. Lakini wajisikie nyumbani tu.
Kabisa.
Joto sisi tumezoea. Ila tunashukuru Mungu kwa sababu maji tunayo mengi ya chumvi. Ukisweti sana wewe kajimwagie maji ya chumvi. Unaweza kuingia baharini ama hata kwenye beseni wewe ama shaba wewe bora uoge.
Kabisa.
So tunashukuru kwa hilo. Anyway, so karibu sana Martha Kombe. Kuna mmoja akawa anasema nimeona ni Martha Kombe. Anyway. So moja kwa moja uweze kutuelezea pale kwa undani hii neurodevelopment disorders ni nini, pia ukitupatia mifano hapo na bila shaka zile stages hapo kwamba human development inajionyesha ama hizi zinajimanifest. Yes, hizi disorders.
So neurodevelopmental disorders ni kikundi cha matatizo tofauti tofauti na haya matatizo yana affect sana ukuaji wa mtoto na inaenda throughout sometimes inaenda throughout their life. Hii hali hii sana sana inaanza tangu tukisema neurodevelopment inaanza tangu wakati ule mzazi yako na mimba. So development inaanza katika tumbo ambapo sana sana neurodevelopment tumesema ni ukuaji
wa neva ama ni nini?
Brain na neva.
Na neva. Okay. Nervous system. All right.
Na sana sana it affect social life ya mtoto ama personal life. Tuna vitu pia tunaita motor skills ambao ni utumizi wa misuli ya mwili ambapo kuna misuli mikubwa na misuli midogo.
Okay.
Yeah, so katika misuli mikubwa ni ile inasaidia kuketi, kutambaa, kusimama, kutembea. Misuli midogo ni ile inatusaidia kutumia mikono kushika kalamu, kuweza kufunga vifungo vya mwili, vya nguo, kutai shoelaces. Na mbali na hiyo pia sasa tukisema social life ni ile kuweza kutangamana na watu wengine.
Okay.
Ina affect pia upande huo. Na pia ina kadri anavyokuwa sasa ndio tunaweza kujua sasa academic wise pia inaweza kuwa affect. So tuko na neurodevelopmental disorders ziko nyingi. Ziko nyingi na mojawapo tukisema tuko na hali inaitwa attention deficit hyperactive disorder ambao ni mtoto anakuwa na kuchangamka kupita kiasi na kutotulia. Kuna hali nyingine ambayo tunaita intellectual disability ambayo ndio hiyo pia mtoto anakuwa na matatizo ya kushindwa kuwa na ufahamu vizuri katika masuala na shule. Na hii sana sana tunaigundua wakati mtoto ameanza shule. Ingawaje pale nyumbani pia tunaweza kutambua lakini kwa sababu tunasema hatuna leo makini sana so huwa inatupita. Alafu hali nyingine pia tuko na autism ambayo inaitwa usonji pia ina affect kiupande wa tabia. Na kuna global developmental delay. Global developmental delay ni kuchelewa kwa kukua kule kwa kawaida.
Kwa mtoto anatakana zile stages.
Mtoto anatakana bayi miezi mitatu. Tunamona ana progress, ameweza kuzuia shingo yake bayi 6 months anaketi. Bayi 9 months wameanza kushikilia na kusimama.
Na kusimama. Bayi 11 months kanatembea.
Anatembea. But sasa katika global developmental delay tunapata anachelewa zaidi. Paka anafikisha labda hata miaka miwili huu mtoto hajaweza kuketi. Anafikisha miaka miwili hajaweza hata labda kutamka hata neno mama ambao inakuwa sasa tunajua mtoto amechelewa. Sasa sana sana hizi hali zinaonekana during early development pale mtoto anapoanza.
Na yule mtoto ambaye kwamba labda yeye yuko yani yuko mapema sana. Yani kama ni kutembea kanatembea miezi 9 kanatembea pale kanaanza kutembea. Nayo inaweza kuwa ni tatizo ama yuko sawa?
Hiyo yuko sawa.
Yuko sawa.
Lakini katika sasa development yetu katika the medical field tuko na hizo stages ambazo tunasema ni vigezo ambavyo ndo vinatusaidia kujua kuwa hii ni range. Na sana sana hatuko na haiko cast on stone eti miezi mitatu ama sita mtoto anatakana awe amefanya jambo fulani. So utapata sana sana tunaambiwa between 5 to 7 months tuna expect awe ameanza kufanya kitu fulani. Between 9 to 18 months tunawa expect awe amesimama paka wanatembea.
Wanatembea.
So akichelewa pia tunampa allowance kidogo maybe like
plus two, or minus.
Kuna hiyo tunasema plus or minus. So tunampa muda kidogo pia tuone hajaweza kuattain, then hapa ndo tunasema basi kweli huyu amechelewa.
So basically tunaweza tukasema hizi disorders inategemea ni disorder aina gani. Kwa mfano kuna zingine umesema zinajitokeza at a very early age, kuna zingine zinajitokeza at a very old age, sio?
Not old age. Yeah, zote ni during early development. Before 3 years. By 3 years tutakuwa tumeanza kuona zile dalili. Sasa kulingana na severity ndio zinaendelea up to your old age. Kulingana na lile tatizo ambalo mtu amepata.
Kunazo pengine kwa sababu kama ni at early age umesema hapo 2 to 3 years maybe pale mtoto amezaliwa maybe amekaa mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, kuna any signs that the early signs and symptoms mwenye unaweza kazijua sema mtoto wangu maybe ako na disorder fulani.
Ndiyo, zipo. Kama tukiangalia tatizo moja la autism, tunasema watoto wako na autism sana sana wanakuwa na they do not have eye contact. So ukinyonyesha mtoto wakati ule bado ni mdogo, watu na expect mtoto anakaa akimwangalia mamake. So naona hili ni swala moja ambalo tunaweza ku notice. Lakini for you to notice pia huyu mzazi lazima awe amekuwa kina
kwa
huyu mtoto kila wakati nikimnyonyesha,
haniangalii.
Nikimlisha amefika ile 6 months na mlisha lakini mtoto hajai kuwa na any eye contact na mimi. So hizo ni first signs ingawaje ziko nyingi zaidi katika ile tatizo lile. Tukiangalia global developmental delay pia tunaona sasa hii ni hali ambayo inatokea sana, tutaanza kuona tangu bado mtoto bado ni mdogo. Maybe amefika 6 months hajaketi. Na tuna expect at 6 months mtoto ameketi. Tumeenda all the way to 9 months. Unaona hii pia ni mzazi anatakana sasa akuwawea kuwa hapa tumeanza kuchelewa. Hii si kawaida.
Sawa. So hiyo ni mifano miwili tu.
Hapo kwa eye contact wazazi wakuwe makini zaidi, sio?
Lakini wazazi siku hizi wana mambo mengi.
Hiyo ni mfano mmoja tu. Sipo nyingi.
Just an example.
Si hiyo peke yake ndio inasaidia kwa diagnosis.
Nyingine inaweza kuwa gani apart from that? Apart from hiyo eye contact ya mtoto akiwa mchanga.
Especially the most common ones ambazo mzazi anaweza kazi identify kwa hizo kule nje.
Haya, kama kwa upande wa communication and speech, kuna kitu tunaita babbling. Babbling ni ule mtoto hizi zinaanza mapema sana. So ukipata mtoto wako ni mkimya kupita kiasi, then tunajua hapa kunaweza kuwa kuna tatizo.
Kuna tatizo.
So ni vizuri mzazi anze kuwa mwangalifu. Tuna expect by 7 months, 8 months huko wao wameanza kutoa sounds ambazo kidogo zinaenda kuvaana na
maneno ya kawaida. Yes.
Kama mtoto tunajua anaanza kusema uma. Wanataka maji muma, before they pronounce. Kwa hivyo hizi ni vitu ambazo ni lazima. Lakini mtoto wako kwa mkimya tu zaidi, then unajua hapa tunapata changamoto katika mambo na speech. We need to be
Sawa, kidogo tu then tukirudi, bila shaka labda utakuwa unatuambia maybe to that early stage, mm-hmm. umegundua kwamba mtoto wangu hakuna eye contact, umegundua kwamba mtoto wangu hatoi yale maneno ya kwanza kwanza, hiyo communication hiyo tata vitu kama hivyo, mm-hmm. like hivi vitu vinaweza kurekebishwa at that stage ya mapema na kila kitu kikawa sawa ama inakuwa. Karibu tena msikilizaji pale dakika 17 baada ya saa 1 and tuko kwenye mada pembuzi, tuko naye hapa Martha Kombe, mm-hmm. na tunazungumza kuhusiana na hizo tunazita neurodevelopment disorders, mm-hmm. sawa sawa, mm-hmm. ambazo kama anatuelezea pale zinaanza at a very early stage, mm-hmm. So nilikuwa nauliza tu Martha, labda ikiwa sasa tumegundua pale, nimegundua mtoto wangu God forbid kwamba sasa huyu ana tatizo, hata ukikachekesha, unajua katoto kando kachekesha kadogo kana smile, lakini mm-hmm. haka smile akaniangalia kakinyonyesho, yani so hizi vitu vinaweza kurekebishwa akiwa na hiyo hapo hapo mdogo hivyo na kila kitu kikawa sawa.
So tunasema with early intervention, tunaweza kucorrect, sitaki kutumia neno la kwa lirekebishe akue sawa, lakini what we aim, tunajaribu kurekebisha ili aweze kuishi near normal if not normal life,
okay.
kwa sababu kama ako na speech issues, anaweza kuwa labda huyu mtoto ameshindwa kutamka, hawezi hata kuongea, so kule hospitali wakienda kuna therapy ambao wanafanyiwa ile speech therapy, na hii huwasaidia, so itawasaidia waweze kutamka, anaweza kuja kutamka later on, ama sasa iwe ata attain to some bit of speech but isikuwe fully developed bila ambavyo inatakikana, so pia ina depend na severity ya ya ile
condition
inyewe, na pia kulingana na sasa ile mapema umekuja. So na imagine kama mtoto wako hajaketi, hajatembea, hajatambaa. Umekuja mapema kule hospitali, wanafanyishwa mazoezi.
Mazoezi.
Tuko na occupational therapy departments. Ndio wanafanyishwa yale mazoezi. Na the more they do that mazoezi, with time, tunaona progress. Progress can be good. Sometimes inafanya mtoto anaweza kucatch up paka akaweza ka attain ile milestone na kuwa amechelewa, but saa zingine inabaki. Sawa? But kibaki pia unaweza pata huwa kuna apart from that kunaweza kuwa kuna sababu zingine mbali na ile tu tatizo ambayo imejitokeza kuonyesha. So tunasema it's a complex of things that maybe are happening apart from hiyo kuwa amechelewa tu, maybe katika ile development ya brain na nervous system kulikuwa na development haikufanyika vile ambavyo inatakikana. So some can bring, tunaweza pata improvement na to achieve paka ile milestones, but zingine zinaweza kubaki. Na zikibaki sasa, cha muhimu zaidi ni kueleza mzazi utaishi naye vipi huyu mtoto, utamsaidia vipi, maana tunatakana to include katika maisha, waendelee tu kuishi maisha yao
ya kawaida. Okay, sawa sawa. Labda kuna mtu pale, kabla nimpishe Oscar, labda kuna mtu pale nje anajiuliza sasa, hizi conditions zote ambazo kwamba Martha amezitaja zinasababishwa na nini?
Exactly.
Unajua at that early stage, alafu kuna hizo shida zinasababishwa na nini, ama tunaweza kusema the risk factors ni gani?
So katika risk factors, hizi conditions, moja wapo tunaita genetic factors, na genetic factors ni ile ukuaji katika chembe ya damu, ambao ni maumbile yako.
Okay.
Sawa. So katika maumbile unapata development ya yule mtoto, yani maumbile yake imekuwa tofauti, either kuna miss ya katika DNA, unajua sasa tunaangalia nitaje DNA lakini ndio inaweza kuwa sio exact, but katika ile chembe ya damu unapata ndo kuna utofauti katika ukuaji wa yule mtoto, ndio maana imemsababishia maybe hili tatizo kuja likatokea.
Okay.
That's the major, mostly. Alafu kuna kitu kingine tunasema perinatal na prenatal factors. So labda huu mtoto alizaliwa kabla hajafikisha, hakufika miezi 9, prematures. So mtoto amezaliwa at the age at maybe 6 months, 7 months. That's a high risk. Anaweza kudevelop hizi disorders. Ama very low birth weight. Mtoto amezaliwa 1.21. Tunajua standard weight is from at least 2.5. Lakini umepata mtoto very low birth weight, inaweza kuleta risk. Watoto ambao hawalii wakati wamezaliwa Unajua mtoto asipolia anapata brain inakosa oxygen, tunaita hypoxia. Ile ni risk
so
moja
pia muhimu wake.
Muhimu mtoto akizaliwa lazima alie. Asipolia anaweza kupata changamoto. Na sasa ile pia kulia inategemea after how long does this child cry. Kwa sababu utapata mzazi mwingine atakwambia mimi mtoto wangu alilia after like 2 minutes or maybe after 1 minute na mwingine anakuambia mimi to resuscitate almost 5 minutes. But tunapata pia tukikuja katika kuangalia disorder anaweza kuwa wote wamepata changamoto tofauti. Sawa? Then there is something tunaita
so anafaa kulia like immediately.
Mtoto akiona ulimwengu katu analia. Hiyo it's nature. Wow. Yeah.
Okay.
So kuna nyingine pia ni environmental factors. So exposure to toxins. Kuna wakati tulikuwa tumesikia unasikia watu wamekaa mahali lead poisoning, mama maji yalikuwa sipi na nini. So hizo toxins kidogo saa zingine zinaweza kutatiza. Air pollution labda. Pale unapoishi unapata hewa yako si safi,
si salama.
Hizi ni vitu ambazo zinaweza kusababisha. Hizo ndo tunazita environmental factors.
Oh, ni kama umenijibu swali ambalo ulikuwa niongeze pale meza ya muuliza, like ina maana mtoto anaweza kazaliwa tu yuko vizuri lakini hizo the external the environmental and all the factors zikasababisha apate the neurodevelopmental disorder, sio?
Yeah, sasa upande huo wa environmental umemzaa mtoto vizuri.
Vizuri, yuko vizuri.
Kuna mambo ambayo tunaita ni magonjwa, unapata infections ama tunapata kama falls, mtoto alianguka akiwa mchanga, akagongwa kichwa labda akaumia, ile inaweza kusababisha. So nje kuna hizo pia umezaliwa vizuri kweli, ulilia huko na shida yote, but as we grow now tunapata challenges. We get a head injury accident ama tunapata hizo infections very severe. Infections kama kwetu vile malaria iko very high unapata mtoto alipata malaria labda akafitika endelea sasa anakuja kupata neurodevelopmental disorder.
So Oscar unafaa kuwa makini sana
na mtoto
ukiwa na wife kwa na wife pale kama amepata ball uangalie environment yenye mnaishi sije kama kuna manake umetaja masuala ya pollution right na hiyo ni kama yuko ndani ya tumbo sawa kwa hivyo Oscar
No, mimi hata ikipata akiconceive tu tunatoka hapa Kenya tunaenda mahali.
Kwani umeambiwa Kenya yote
nzuri,
kuna
tunaenda mandhari nzuri.
Moja kwani Kenya yote?
Si mchaguo langu bwana. Si mchaguo langu bwana. Tunaenda mandhari. Now, tuzungumze kuhusiana na tumezungumzia hizo zote the risk factors and all that. Nataka tuzungumzie tukazungumzia masuala ya signs and symptoms, the early signs and symptoms. Nataka tuzungumzie masuala ya utambuzi diagnosis like now how is it done kwa sababu umesema kwa mfano mama pale ameona mtoto wake pengine hamuangalii ana avoid ile eye contact but maybe it's not necessarily ya kwamba hiyo ni disorder neurodevelopmental disorder how is the diagnosis being done na inatambulikaje kwa mfano.
So diagnosis utaipata sana sana hospitali. It is through history. Tunasema a very comprehensive history.
Okay.
Huu mama akija kwako atakuelezea mtoto wangu ana ABCD. After amekuelezea ile matatizo yake then wewe utaprobe further. Sawa? For you to know hii tatizo lilianza vipi, imekuaje, amekuwa akifanya vipi ndio niweze kuweza kupatia na the specific diagnosis.
Okay.
But tuko na diagnostic tools ambazo tunatumia. Kuna moja inaitwa DSM-5 ambayo ni Diagnostic Manual for Statistical and Mental Health Conditions Diagnosis. Hiyo ndio tunatumia kufanyia diagnosis hivi hizi conditions. So lazima afike pale hospitali na ile historia zaidi ni ya muhimu. And apart from historia sasa kuna ile pia kuweza kuexamine. Nitamwangalia yule mtoto na nitaweza kujua hizi symptoms amenitajia na hizi dalili ambazo anaonesha then zina point to a specific condition.
Okay.
Kama hiyo kuna hiyo tunaita ADHD ambayo ni kutomakinika na kuchangamka kupita kiasi. Ukija taru kinielezea mtoto wangu hatulii, ako kila mahali, taru pia pale katika examination room umekuja, nitamuona kweli huyu mtoto naye hatulii. Maanake atakuwa amekuwa all over the place within a short period of time ambayo inatusaidia kuweza kufanya ile diagnosis.
Sasa kanafanywaje ili katulia katoto jamani? Akatulii.
So katika treatment ya condition kama hiyo ya ADHD tuna kitu tunaita behavioral therapy.
Okay.
So behavioral therapy ni yule mzazi anaweza kupewa maelezo jinsi ya kuweza kukaa na yule mtoto, unamuongelesha, ni it's a long process eh? Mm-hmm. Inahitaji muda mrefu sana so mm-hmm. they get mm-hmm. different sessions mm-hmm. za kuelezea unafanyaje na huyu mtoto mm-hmm. wakati anataka kitu unaweza kuongea naye kwa utaratibu mm-hmm. but when it gets to the extreme ziko dawa mm-hmm. kuna watoto wanakuwa extremely hyperactive wanakuwa mm-hmm. na impulsive activities eh? Mm-hmm. ambao anaweza jirusha hata kutoka mahali juu akaumia so tukiona inakuwa paka kuna risk mtoto anaweza kupata injuries mm-hmm. then we use treatment ziko dawa ambazo zinawasaidia kidogo wana calm down mm-hmm. yeah
mm-hmm. so that is mm-hmm. like the management yeah. of the condition yeah. how about okay, treatment
the first management is behavioral therapy that is the best management mm-hmm. for this treatment mm-hmm. si treatment ya ule ugonjwa
okay.
ni treatment ya one of the signs and symptoms
unajua oh. kuna kitu nakifikiria hapa Oscar sijui mnanielewa like uta differentiate vipi kwamba huyu mtoto yuko hyper yani unajua kuna mtoto ambaye kwamba ni mchangamfu yes
yeah, yeah.
but unatofautishaje kwamba huu ni uchangamfu wa kawaida na huu ni uchangamfu ambao kwamba si wa kawaida
so huu uchangamfu tunasema ni uchangamfu wa kupita kiasi ambao tunatumia hiyo DSM-5 iko na tool iko na checklist ambao nitauliza mzazi yale maswali na iko na maswali zaidi ya 18
hebu gusia kama matatu tu
ule mtu pale niulize mimi kwa mfano like okay. Yeah.
So katika swali za kuangalia inattention, tunauliza je, mtoto wako anaweza makinika akafanya shughuli paka akamaliza.
Right.
Sana sana ADHD tunaichukulia from 6 years. Wacha ni explain zaidi.
Okay. Mm-hmm.
Manake mtoto wa below 6 years tunawaelewa wale ni wachangamfu.
Mm-hmm.
Hata kama amechangamka kupita kiasi, we rarely give them a diagnosis of ADHD akiwa bado ako below 6 years.
Ako under 6 years, okay?
Lakini akipitisha 6 years sasa ndio tunauliza hiyo anaweza kumakinika anaweza kuketi akafanya
hii ni homework anaweza kakaa akafanya homework paka ikaisha ndo akaondoka
ama okay. ni wewe una fimbo saa zote lazima umsimamie
okay.
na unajua hawezi kukaa hata hiyo inattention yao 5 minutes ni nyingi unanielewa so ukiangalia mtoto wa kawaida unaweza kumpea ukasema huyu homework yake anafanya hata 15 minutes anamaliza
ana kama hali pale mwenyewe na kitabu
lakini ukimaliza 2 minutes ashaondoka anakula anaondoka unanielewa unaona hata shughuli za kawaida unaoga utakaa uoge umalize lakini huyu hata hajamaliza kuoga bado anataka atoke unaona alafu tunamuuliza je mtoto wako ana tatizo na mambo yasiyo mhusu ambayo yanatendeka karibu naye tumeketi hapa tunazungumza kunaweza pita mtu na hata tusinoti samepita. Yeye kumepita pikipiki ameenda kuangalia. Amesikia mtu ameongea huko nje ameenda kuangalia. Alafu pia tunaangalia situation anaweza toka katika situation ambayo si ya kawaida. Alikuwa bafuni ama alikuwa msalani. Amesikia pikipiki limeingia kwa compound anataka atoke. Bila hata kujua mimi niko uchi natakana nijizibe zibe unanielewa
vitu kama hivyo
alafu anafanya makosa ovyo ovyo katika kazi zake za kawaida
okay.
umemwambia osha vyombo anaosha hajavisuza ashavirak kwa vyombo visafi amekuja na homework yake ya English anaifanya kwa kitabu cha maths unaona maths na English it's
exactly. no concentration okay.
umefanya homework yako ni ya English unaifanya kwa kitabu chengine cha
kidogo tu hapa alafu tuendelee na msikilizaji pale enda hakisha kama unachukua sikiza tuni yako nzuri tu hapo kwa kutuma ujumbe mfupi wa nambari 0 kupitia 2317523175 na huo ujumbe kumbuka ni bure bila shili simu lako lisiwe linapigwa tu liko hivyo hivyo tu linalia kiajabu ajabu pale watu wanasikia vibaya kwenye masikizi yao inakuwa haipendezi okay karibu tena msikilizaji hapo dakika 32 baada ya saa 1 I think amegusia gusia vitu vingi kwenye huko kutofautisha mtoto mchangamfu na huyu mchangamfu ambaye kwamba anapitiliza pale yote haya ni kwa kusaidia ili uweze kuwatofautisha watoto. Sije ukafikiria mwanangu beri mchangamfu sio mwige. Yeye mwanangu yeye. Ha. Kumbe ni tatizo.
ADHD.
Inakuwa ni tatizo. Okay. 0780995975 unajua kutakuwa na maswali mengi 0784925925 0798995975 0786995975 kupitia 23151 namba ujumbe mfupi na vile vile mtandao wa Facebook page ya Msinango FM.
All right. Labda kabla hatujasikia msikilizaji pa, hapa kwa management and treatment. So to be clear, Martha, like mtu ambaye yuko na hizi condition, hatuwezi tukasema anaweza akatibiwa, akawa treated na ikaisha kabisa. We just manage and live with the condition.
To improve, yes. We improve their life, to live a life near normal.
Okay.
Mm. Sawa.
Aha.
Kwa mfano nikisema tatizo kama hilo la autism, unaona autism ni mtoto ambaye anakuwa anashindwa kutangamana na watoto wenzake, unampata kila wakati yeye amejificha kwa kona yake anacheza peke yake. Ndio hao wenye hawana eye contact. Ndio hao wenye wana tabia za kujirudia rudia. So katika management, kwa sababu tunasema mostly ni behavioral, so tunamcoach yule mama akifanya kitendo hiki, mjaribu kumweleza hivi, umfanyie hivi ili to stop ile ile tabia. Inaweza isistop kabisa, itabaki ikuwepo, lakini tunatarajia sasa kidogo tuwe tumepunguza zile frequency. Kama alikuwa ana tabia kujigonga gonga akikasirika, tuone labda atabadilisha ile tabia ile. But they will still live with that with that condition.
With that condition.
Yeah. Only that sasa ni zile symptoms maybe as you grow tunaenda tukizipunguza, kwa sababu sasa mzazi amepata ile know-how ya kujua how to deal with this child. Kama ni mtoto kwa mfano anapenda kujitenga, hakai na watoto wenzake, tunampeleka kwa watoto wenzake ili aweze kuchangamana nao, aweze kuwa na ile social interaction. Hiyo sasa ni kulingana na autism na moja wapo ya zile dalili. Kwa sababu hizi tunasema ni neurodevelopmental disorders, ziko na dalili nyingi katika condition moja. Na si kila chenye meza yuko nacho kitakuwa tofauti na kile Martha yuko nacho, na kitakuwa tofauti na kile Oscar yuko nacho. Unanielewa? So naweza kuwa mimi niko na autism, meza na autism, lakini zile dalili mimi nazoonesha ni tofauti. So hata management unaona haezi kuwa etnis cast on stone niseme basi wewe hivi na hivi. Ni kulingana na zile dalili zako ndio tunakupatia ways of how to try and cut them. If not able to cut, at least if not able to stop, at least tuzipunguze.
Bora tu maisha yanasonga vizuri. Okay, msikilizaji piga simu basi uulize maswali yako hapo. Sio ukangoja hivi mpaka baada ya dakika moja lisaliishi hapo ndo unaanza kungangana kupiga piga simu kuuliza maswali yako. Sisi hatutaweza kushika simu yako, lakini for now fursa unayo ya kuweza kupiga na kuuliza maswali yako pale. And labda Martha, tukisubiri hizo simu uweze kutuambia pale zile changamoto ule wakati wa kufanya ile diagnosis. Lakini kabla hapo, acha tumsikize huyu kwanza. Msanangu, hello.
Jambo.
Yes.
Poa sana.
Sana mzee. Ni mtoto wangu ana tena.
Miaka 4.
Anaongea. Ila neno hani anawaza kama uko naye hataweza kufanya kazi nyingine. Ni anakuuliza ili anakuuliza ili anakuuliza ili anakaa kidogo anarudi kwa. Sio kama ni ugonjwa, na kama si.
Ni huko kuongea sana tu.
Kuongea sana.
Na
anachanga mtu zaidi na naongea zaidi.
Na anauliza maswali relevant ama ni maswali ambayo haieleweki?
Maswali mazuri tu. Hadi. Nakwambia hadi. Nenda shule mimi lakini mwalimu sio mwanabezi. Yaani maswali mengi.
Maswali tu maswali mazuri yani tuseme.
Ni maswali mazuri.
Okay, haya, asante.
Yuko foya. Kana toka naongea sana. Martha, huyu mzazi hapa ana wasiwasi.
Daddy, hii simu ni yako. Daddy, umevaa nini?
Daddy, umekula?
Umekula daddy.
Yaani ulikuwa umeenda wapi?
Ana hiyo ndo age ya maswali.
Yes.
Your age watoto wa they'll ask, unajua they're curious.
They want to know.
So they want to know. Ni wewe kama mzazi sasa uwe makini katika kila jibu nampa, hakikisha unampa jibu la usa, usimu ignore pia. Maanake the moment akikwambia hii ni simu, mwambie si simu ni kitu, ataamka kikuwa atakuwa akijua hii niliambiwa si simu, alitajwa jina tofauti. So hii ni age ambao wanakuwa na maswali mengi, wanaongea sana, na as long as anaongea relevant questions it's okay. Wasiwasi wetu itakuwa ni kama anaongea maneno ambayo hayastahili. Sawa. Kuna watoto huongea kuhusu vitu ambavyo tunavipata viko outside their box. Sawa. So pale tunaweza kuwa na wasiwasi.
Na wasiwasi.
Lakini kama ni maswali yake ya kawaida,
ile anaongea kanataka kupatia story yote yenye tokea shule.
Ndio nimeenda shule mami.
Katika diagnosis yetu ya autism, tuna hiyo mtoto anaongea kupita kiasi.
Okay.
But kumbuka tumesema maswali yako kama hiyo ya kucheka hyperactivity, kuna maswali 9 na lazima a score 6 out of these 9 questions. Moja wapo hayo maswali ni kuongea kupita kiasi. So kama ni hiyo peke yake haisaidii.
Haiwezi kusema.
Lakini kuna ile anaongea kupita kiasi, anajibu maswali hata kabla hajamaliza kuulizwa, anaingilia katikati ma conversation za watu. Mm. But kumbuka pia tumesema age paka wamefika 6 years and above.
And above.
So at 4 years pia, naweza mu expect ataingilia kati yale mazungumzo. Maki hajaelewa pia eti mko na concrete discussions takani kuongea.
Kuongea, yeah. So, mzee.
Yuko sawa.
Yuko sawa mtoto.
Bora tu mpatie majibu yanayofaa.
Na usichoki.
Sija kuuliza dadi huu ni moto ambaye chukua wewe si moto huo akishika kwa sababu anachomeka
si moto ashika
unajua kuna wazazi wengine wako hivyo wewe
tena ngelo
naweza kusema mgeni barabara ile asubuhi
salama sala
amen ni mpige tumejua leo kutoka kinyume kani kuwapongeza kwa sababu ya hayo mafundisho mazuri ambayo mmenipatia kama ilikuwa na shida lakini tayari nishapata jibu na Mungu awabariki sana mzidi kutufundisha namna hiyo
asante sana ubarikiwe na wewe waendelee kuitegemea msalaba FM na muuliza mtafiti wetu kwa mfano mtoto akianguka kutoka kwa beda au amelala inaweza kumletea shida hapo mbeleni kadri anakuwa mimi ni Uncle Junior Boy kutoka Mumbai City.
So inaweza kumletea matatizo kulingana na impact ya ile
fall. Kule kuanguka.
Wajua ameanguka, amegonga kichwa, paka maybe ata akapoteza fahamu. Naona? Wakati wote ambapo mtoto anapoteza fahamu, inaweza kuleta effect.
Kuna katika, kitu kimeumia ndani.
So tunaweza kufanya hizo investigations za mapema, ambazo anaweza kupigwa picha. Lakini kuna kitu kimoja katika brain. Kuna brain tunasema iko na structural na functional part. Structural ni maumbile. Ambapo tukipiga picha tutapata labda alianguka mshipo kakatika, unaonekana paka labda amekuwa na bleed kwa brain ama ameanguka kuna visible difference. That's the structural bit. Lakini unaweza pata tutafanya ile scan wakati ule. Kwa sababu sema anguka sahi tumefanya scan imetoka iko sawa.
Iko sawa.
Hakuna shida. Lakini as we grow sasa ndio tunapata the functional part of the brain inakuja kuwa affected. So wakati ule hatukuwa na tatizo, lakini sasa amefika wakati labda nianze kuongea, haongei. Imefika wakati labda nianze kuketi, kutambaa, hafanyi. Unanielewa? Alafu kuna other conditions pia zinaweza kuja kwa sababu na ile injury ya kuanguka. Lakini pia sasa inategemea ni fall ya from what height na pia ni impact ile
impact. Maana vitoto vinaangukaga. Vitoto vichanga vinaanguka anguka.
Lakini sana severity. Ukipata tumeanguka paka fahamu imetupotea. Hata kama labda 5 minutes unapata mtu alipotwa fahamu ndo baadaye akaamka
kutanza kulia. Shida hiyo.
Then we need to be keen sasa pia katika kuangalia.
Kufuatilia. Okay, sawa. Thank you so much. All right. Kuna mtu hapa alikuwa anauliza nasema mimi anauliza mtoto wangu ako na mwaka mmoja lakini bado hajaanza kutambaa. Ibra kutoka Nyali. Mwaka mmoja na mtoto hajatambaa.
Amechelewa.
Na then is the same na kuna mwingine pia anasema niko na mtoto wangu yuko 10 months. 10 months is almost 1 year pia. Anasema na hajatambaa. Iwe shida ni nini? Juu kiafya yuko tu sawa. Hana shida yoyote kabisa.
So paka kuwa na mtoto muhimu sio lazima wampeleke hospitali. Au wenyewe 10 months hajatambaa tayari amechelewa.
Amechelewa 1 year. Kwa
6 months. Tunaweza mpa allowance ya 7 8 months but sasa tuko 10 months. So it's almost 4 months past.
Na tuko hata 1 year.
Huyu tuko 1 year hatujatambaa. Vizuri angaliwe. Kwa sababu anasema ana afya. Sasa zingine kuna watoto labda anakuwa ako very chubby, very healthy. Inakuwa labda
inakupatia
inapinga kufanya hivyo. Limit kufanya vizuri aonekane. Vizuri aende hospitali aonekane.
Okay. Haya sawa. Tunarudi msikilizaji usiondoke. Karibu tena msikilizaji hapa basi uendelee kupiga simu kuuliza maswali yako na pia kutuma ujumbe kupitia 23151 kupitia mtandao wa Facebook page ya Msalangu FM. Kuna mtu hapo Oscar amesema anataka sauti yangu iwe sikiza tune. Ameuliza kama anaweza. Tunaongea kuhusiana na neurodevelopment disorders jamanini. Haya, kulikuwa na swali parasema maradhi ya kifafa yana uhusiano wote na hayo unayoongelea mata.
So ndio kwa sababu epilepsy ni tatizo ambalo lina affect brain. Mtoto anakuwa na huko kufitika. Na pia the frequency na severity of kule kufitika kunaweza affect development ya mtoto in terms of speech, in terms of cognition. Kwa hivyo unapata labda shule pia awareness yake iko kidogo na performance yake pia inakuwa iko low. watoto wako na epilepsy saa zingine pia wanaweza kuwa na hiyo kuchangamka kupita kiasi. So tuna conditions ambazo tunasema zinaenda ni kama comorbidities, zinaenda zikivaana. So ukiwa na tatizo la epilepsy kwa sababu lina affect ubongo, uko na possibility ya kupata hizi other neurodevelopmental disorders.
Hai msenangu, mtoto anapozaliwa akinywa yale maji yanaweza kusababisha kutosikia au kuongea. Hilda kutoka Majengo Kanamai.
And I think utalichanganya na hili pia. Nasema mimi na kijana wangu ana miaka 10, yuko grade 3, anapenda kuongea kila kitu atakachokiona na kitakachofanyika. Nilipomzaa hakulia kwa sababu alikuwa amekula ameandika uchafu. I don't know, mbona utalichanganya na hilo?
So kunwa maji ya hiyo amniotic fluid, watu husema kunwa, but what happens wakati mtoto anazaliwa, tunasema ana aspirate. Kwa aspirate ni yale maji yanaingia katika pua.
Pua.
So sana sana huwa yana affect puff. So haiko huku kwa watu wamezoea kusema anakunwa yale maji, but sasa huwa ame inhale na itam affect sana sana chest, atakuwa na chest problems wakati ule amezaliwa. Na with treatment huwa inapotea. So siwezi kurelate sana na neurodevelopment.
So huwa mnagundua kama madaktari wanagundua tu hapo kwamba
atatoka na secretions nyingi, hata lia. Unajua sasa mtoto ambaye ametoka pia ana inhale yale maji, huwa hata toka kama amelia. Kwa sababu unajua tayari kule kulia kuna msaidia. So kutakuwa kumekuwa na changamoto wakati wa delivery, ndio paka atakuwa na ile aspiration. So akikuwa na ile aspiration sasa anapata first aid pale kwa pale, ambao wanavuta ile maji, tunasema suction, na treatment inaendelea kulingana na pia ile severity ya ile aspiration.
Okay, sawa sawa. Okay, and huyu hiyo maji imejibiwa, si ndio? Ya kunini uchafu.
Miaka mitatu I think ina anaongea sana. Mtoto
anasema yuko na miaka 10, yuko grade 3.
Wow, amechelewa.
Lakini so, anapenda kuongea kila kitu atakachokiona na kitakachofanyika. Lakini anasema alipomzaa hakulia kwa sababu kulingana yeye anasema alikula uchafu.
So that's a mix, na kama akona wasiwasi zaidi na vile mtoto wake anakuwa, hiyo wajua nataka time na yeye ili uweze kuwa na maswali yako, ulize more questions. Kwa sababu kama kweli mtoto hakulia, changamoto ziko. Sawa, kwa sababu hakulia, so anaweza develop matatizo ya mbeleni. Lakini sasa we need to ask more questions.
Yeah, in fact, to understand, hivi vitu ambavyo kwamba anaviuliza ni vitu ambavyo kwamba vina umuhimu, ama anaongea tu mambo mengi ambayo kwamba hayana msingi. Unajua, kuna ile kuongea lolote tu, yani bora tu yashaongea.
Hiyo ni issue moja. Anaongea tu ni kama yule mwenye amesema 4 years anaweza kuwa anaongea kila kitu, lakini ni anaongea what is required. Okay. So 10 years. Mimi ningemu advise aonekane. Kwa sababu at 10 years pia ni mtoto ambaye amekuwa anatakikana waneza. Kwa sababu 10 years, you know, we are in grade 4, we are going to grade 5. Kama umekuwa ile kawaida.
Okay.
So she needs to get help.
Okay. Aya, kuna mwingine anasema mambo vipi, ni kuna mtoto wangu ana miezi 8, anaketi lakini hajaanza kutambaa, anaweza kuwa yuko na shida ama yuko sawa?
Huyo tumpe time.
Bado tumpatie
8 months, sare amechelewa, but anaweza mpa tu benefit of doubt of the next month
tuone kutakuwa na badiliko.
Lakini pia unajua kuna vitu vingine tunafaa tuangalie. Huu mtoto sasa zingine, unajua watoto pia tukiwabeba sana, hatutampa ile allowance ya kuweza achieve his milestones. Naweza kuwa naacha mtoto na msichana wa kazi, wao wameenda kazini, msichana wa kazi anamtia mgongoni, maana hataki mtoto kulialia,
anataka kufanya kazi yake.
So unaona pia kuna vitu vingine vinachangia katika kulimit ile growth ya mtoto. Hata mtoto wa 8 months tunamwacha chini, ataenda dangerous places, lakini unakuwa pale watchful. Ama tunasema na create safe space, alafu unamweka pale chini. But akiona tumefika next month hajatembea, naona I would advise seek help.
Okay, thank you. Sana ngilo. Aya, pole sana. Kuna huyo palikuwa anauliza mambo vipi, ni kuna mtoto wangu hii ilikuwa nishaisoma. Ni Mbaraka Pambana. Mtoto wangu ana 4 years but hapendi kula chakula. Anapenda sana matunda. Je, yuko sawa ama? Haya, miaka 4 hatupendi kula hapa. Tunapenda kula tamtamu, machungwa, nini? Ndizi. Watermelon.
I would advise a seek nutritional help ili wakue na maelezo ya diet plans kwa sababu okay hai relate sana na ma diet ya leo but kwa sababu ni concern kwake mzazi
nutritionist atamsaidia
sikuwa wao wanaelezea kuhusu lishe na vyakula vya kumpatia appetite.
Thank you. Sanangulo. Hello.
Hello.
Yes.
Hello.
Eh, hey, karibu sana.
Ni mama Kendala kutoka Kilifi. Niko na mjukuu wangu ana mwaka mmoja na nusu. Lakini hajatamka neno lolote, lakini yuko chap chap kabisa. Lakini alipozaliwa alifitika. Akakaa wodini kama wiki mbili. Lakini kula kwake pia ana shida, hataki kula, mwisho tukampeleka hospitali akapatikana ako na tundu kwa utumbo. Akafanyiwa operation ikazibwa. Lakini kula bado ako na shida na hajaweza kuongea.
Ana umri gani?
1.5.
Akapoja na nusu.
Sawa sawa, poleni sana.
Mata, so 1.5 years kama hajaongea hajatamka hata mama amechelewa. So vizuri aende hospitali wataonekana na occupational therapist watamuanzisha mazoezi.
Mazoezi. Inaweza kuwa labda ni kwa sababu ya huo ugonjwa ambao kwa ulimpata maybe.
Yeah, epilepsy sababu alifitika. Kule kufitika saa zingine pia kuna leta hizi.
Unaleta kuchelewesha. Okay, sawa sawa.
Anasema sijui alikuwa sijui na watu tundu sijui kwenye tumbo nini.
So hiyo tundu kwa tumbo inaweza relate sana na ile speech, lakini sana kule kufitika. Kufitika. Kama walikawodi wiki mbili, kumaanisha ile kufitika kulikuwa sana.
Alright. Kuzo Robert Obodizo anasema vipi hapo studio? Nauliza hivi, hii kufuatanisha watoto iko na effect. Bro, umefuatanisha tayari ama kwa mfano mtoto bado ananyonya mwenzake yuko tumboni tayari. Huyu wa kunyonya anaweza kutatizika ama kupata matatizo yote? Nina mpango wa kufuatanisha. Uzo, alafu akarudi akasema asilimia kubwa ya wapwani hufikiria hizo shida za watoto zimetajwa hapo sio za hospitali. Wanaamini sana Chirwa hawa watu, afadhali mume waelimisha.
So huyo wa kufuatanisha watoto, kuna disadvantages ya watoto wakiwa wamefuatana sana. Sawa? Kwa sababu kama mtoto wako 6 months labda ama 9 months na ushamzalia mtoto mwingine, kumbuka attention yako kwa huyu mtoto wa kwanza itapungua. Number 1. Utakuwa na concentrate zaidi na huyu mtoto ambaye ni mgeni. So ile lack of close care and monitoring unajua labda lishe huku imepungua kwa sababu na concentrate na
huyu
hajanyonya kutosha. So hizi ni moja wapo ambazo zinaweza kuleta changamoto, lakini sio lazima. Sio lazima kwa sababu kuna watu wamefuatanisha watoto mwaka na wana develop tu normal.
Kufuatanisha wewe tu ni bahati mbaya, wewe usifanye makusudi wewe obodizo wewe, acha kutesa mwenzako. Fuatanisha kitu gani? Wewe utambeba, utawabeba au jamani?
Sasa kuongea kuhusu Chirwa.
Chirwa
tunahitaja sana hapa Coast.
Yes.
Lakini ni vizuri wazazi waelimike, wajue kuwa mtoto akizaliwa anatakikana akue kama kawaida. Hizi story tunasema ni Chirwa ni kikwetu, lakini ni tuhakikishe tuna seek help ili kujua kweli huyu mtoto amepata shida hili na tunaweza kulisuluhisha hivi. Maana the reason why sasa tunapata changamoto ni nikishajua ni Chirwa, nikisema ni Chirwa, sitaenda hospitali.
Tafuta zile njia zingine.
Tafuta hizo njia nyingine. Then una present to hospital late, tunashindwa kufanya intervention.
All right. Thank you so much. Don Scavenger Chronics. Charles Mpasua, asante sana kwa kuendelea kuitegemea Msanango FM. Anasema following a very informative discussion. Keep it up. Asante sana. I think kwa haraka haraka tulikuwa tu bado kabla tusahau pale zile challenge ama changamoto kwa haraka haraka Martha Maraki mlo umetupa kisogo wakati wa diagnosis ambazo kwamba mnapata pale wakati mnafanya hiyo diagnosis, changamoto zile.
So I think challenges in diagnosis zinatoka kwa sababu ya lack of awareness katika hospitali. Bado si kila daktari ambao anaweza ku make that diagnosis of these neurodevelopmental disorders.
Right.
Ambao we need special training for the medical staff to make diagnosis of these conditions, kwa sababu ile kitu ambayo tunafanya katika medical school kuna ile general studying of the condition. Lakini sasa ikifika upande wa diagnosis kama kutumia yo DSM-5 checklist tool, natakikana huo maenda extra training for you to be able to make that diagnosis. So hiyo ndo moja wapo ya
changamoto.
Ya changamoto. Okay. Okay. Alafu pia kuna parents. Accepting of kuwa mtoto wangu ana changamoto. Najua si kila mtoto kila mzazi atakubali kuwa huu mtoto wangu ana tatizo.
Kuna condition.
Nita insist kusema hata babake aliongea na 5 years. So unakaa tu unangojea. So kwa sababu sija accept pia mimi inatu challenge hata fika kule sipitali
kwa. By the way kuna hiyo ya kuangalia ukoo kwamba basi hata mimi shangazi yangu alikaa hivyo hivyo.
Alitembea akiwa na miaka
7 na miaka miwili na katembea.
So that assumption inatufanya tunachelewa. So it becomes a challenge for us to be able to get to these kids and treat them.
Right. Sawa. Kuna mwingine hapo kwa haraka Nzaro Badi anasema kuna labda hao watoto ambao kwamba wako 5 years and above lakini anakana vituko husky, yani ana kila vihoja hapa napo vipi mzazi anakanya sana pia uchoyo na uroho. Bela kala pao.
Mtoto ukimpatia sahani hataki kushia na mwenzake kabisa.
Kala pao yule. Oni hiko moho. Anyway. Mambo vipi mata?
Ziko assessments kwake yeye kama tungefanya hiyo ya ADHD tuweze kujua kama hizo vitu amemention are they more? Ambazo manake kuna mambo mengine zaidi ambayo ningetaka kujua ndio hiyo basi kweli huyu
ana tatizo. Uchoyo kupitiliza. Anakula sana.
Iko katika tukiangalia kuna watoto wa they do not like sharing. Na unajua sasa sharing ni katika pia tukiangalia watoto ambao wako na autism wanapenda ule ubinafsi kujiweka kivyao. So hata kana na wenzake akiwa na kitu haezi kushare.
Lakini pia I think it's a virtue. Is it a virtue? As in unafundishwa pia nyumbani hata shuleni. Nakuta kuna mtoto anatoka shule na kwambia mama leo tumefundishwa kushare. We should share. Anakwambia vile na wanashika.
That's true.
You know. Yeah. Okay, sawa. Labda Oscar hapa research
tool. Exactly, research wa kambo mnaiendeleza pale. Is there any study yenye mnaendeleza pale, Martha?
So at the moment tuko na study ambayo tunaifanya, tunaita NeuroDev, ambayo ni short form ya neurodevelopmental disorders, ambayo tunajaribu kuangalia the genetic link ya hizi neurodevelopmental disorders. So tunataka kujua kwa sababu watu wana present na hizi conditions. Do they have any link in genetics? So did this child get this problem kwa sababu ameirithi kutoka kwa wazazi wake? So tunafanya utafiti ambao tunakuwa na maswali mengi ambao tunawauliza wale watoto na wazazi na pia tunachukua sampuli ya damu ili kufanya vipimo ambavyo vitaweza kutujulisha kama it is a genetic condition or it is not.
All right, very important question hapa. Anasema nina mtoto wa miezi 9, alikuwa yuaketi vizuri tu, ghafla akakataa tena kuketi. Hai, amekaa vizuri alafu.
So kuna watoto ambao kuna condition ambao tunasema mtoto who attain milestones then they regress. Sawa, ana regress paka ana lose zile milestones. So akipoteza kama hivyo tunamrudisha kwa mazoezi, lakini pia kutakuwa na uchunguzi zaidi tuweze kujua ni nini ambayo imesababisha ile paka yeye ameanza kuwa sasa haketi tena. Kwa sababu sasa kuna matatizo ya kuna hizo motor disorders ambazo huwa zinatokea baadaye. Motor disorders ni matatizo ambayo yana affect viungo. So unaweza kuwa kweli mtoto alikuwa amefika ameattain kila kitu alafu amekuja kumbe ako na hiyo condition ambayo ina affect viungo. So viungo vyake vinaanza kulegea na kukosa nguvu. So bado tunarudi pale pale kwa therapy na
okay, before tupatie hiyo parting shot, mtoto wangu ana miezi 8 lakini koo yake haipitishi kitu, yani hata ukampea uji atatapika tu.
Anaweza kuwa kwa na atresia ya kuna kitu tunaita katika medical field. Kuna watu wanakuwa na koi na kuwa either ime ndogo ama there is a growth. It could be anything.
Anything. So mpeleke hospitali tafadhali. ASAP, haraka haraka tu appointment. Nina mtoto wangu ana mwaka 1 na miezi 3 hajatembea na hataki kula. Pengine shida nini? Unaona hii shida ya kwamba watoto hawatembei na huku kutotaka kula. Mwingine hapa ni kuna mtoto wangu ana mwaka na nusu na hajatembea. Je, yako na shida? I think hao wote.
So 18 months is the final age ambao tunasema mtoto atakana wametembea. So akifikisha 18 months ambao ni mwaka na nusu hajatembea, it's good tuanze kupata intervention.
Intervention. So wapelekeni hospitali jamani ni kwenda kupata ushauri zaidi kule ili waweze kusaidika. And Martha, your parting shot tukienda tafadhali.
So kulingana na mada yetu ya leo naona ni vizuri, kuna umuhimu sana sisi kuendelea kupeana awareness kuhusu hali hizi. Wazazi wawe very open na very fast. Ukiwa una wasiwasi wowote kuhusu mtoto wako, hakikisha umempeleka hospitali. Usibaki na ati zako tu peke yake na kumbe mtoto anaumia. Wewe kama una wasiwasi hauko sure kuwa hii age anatakana ameweza kufikisha activity ama kuweza ku gain milestone fulani, then wewe hakikisha unampeleka tu hospitali.
Mambo ya chirwa chirwa hii
tuachane nayo.
Mtoto amezaliwa ngozi imenyauka nyauka, alichirwa huyu. Alafu amekaa ametulia.
Anaenda kwa yule suji babu nani pale anompa chakula.
Sijafanya nini?
Suji nena.
By the way, kuna kitu chirwa kile iko. Mata. Mata atake kuongea. Anyway, a topic for another day. Tutafuta jeu tuzungumze kuhusiana na chirwa ama tutafutia mtu Mata kujizungumza kuhusu chirwa. Msikilizaji, asante sana Mata, thank you so much. Tutakutafuta wakati mwingine tuzungumze mengi. Tupatane baadaye msikilizaji.